ke strate ngihlanganisela yena angamboni angamboni ngihleli namajiji estrate ngihlanganisela yena angamboni angamboni noma ungahamba uzonikhumbula noma ungahamba uzonikhumbula Just threaten, sang, and he said, I ain't no.